Downloaded from mylovesaidmusic.com.
Ola kulimbika osa konja Ginendendi makanka Kanka iwe kanka
Keep the fire burning, keep the fire burning. Yeah.
kuba utachu masanga kwire nchito Edi makolo wake harini chiri chonse Nanga anako wazitari chaniwe Ena anango kiva kuchaira umpawi Mambo hake bambo hawa swana fambawi Hakuti volo akanke sanga sintezi Tusha Kanka wasakocha Udule macheni ya umpawi
Downloaded from mylovezedmusic.com.